siku ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka,
ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic,
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic,
eleweka.
Radamzing niite safara, niite dadu kupenda bado blessing. Ipo siku nita bless my family, kwa God na believe, for real na believe. Ipo siku mtasema shikamo, nikiwa kwa kiti nimeke ti kwa kiti cha enzi sishiki. Kiwa nao dai nikiki olewa, wacha kubanje timbogi inabu. Na mziki mta listen vile inafani, na long story money party wala mkini follow joe double tap. Kwa life ni kumedi vile utafly, warazimi wakili kimziki watakoma porojo. Wak talk my words, you and you don't talk my words.
Ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka,
ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic,
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic.
Kiwa top na mandai watasema na ringa eh. Nakumbukaga izo day manze, sema life hard kwenda shule bila ndula. Alaf una back lunch time home, una get nobody na saie ukonja. Saja you na me, nishikilie usini achilie, nitakusifu wewe. Nimebonga netu wasini chekele eh. Rada chafu kusafisha ndio maheta wakome. Cheki piga boost leo me next time, juha kiba huozi. Hapo mta pale mta fanya bidi, everyday yangu kweli itafika. Ogopa yule beshte wakufa kuzikana, ata kuchocha kwa fan ukidai help. Ata kutoka ise, ata kutoka.
Ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka,
ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic,
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic.
Mwana wahenga mtaka chavunguni, shati ya inani kidunga mbangolo. Wanadai mikipofa tasema mengi usiku watalala. My story ni private. Lata urambo mabare utapata, izo mahonsi ndo kata. Mwana nipole kwa live ndo upate, isi kama isi go wacha upaparazi nani. Una mapepo nyingi ndugu, hapa kule mwendo kas, hapa kule mwendo kas. Nasaka sana soft life, malaya watajipa ulaya nitafika. Wacha chuki ubinasi, ipo siku tafika minirore pia.
Ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka,
ipo siku kita eleweka, ipo siku kita
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic,
eleweka.
Don't panic, kita eleweka, don't panic.